mimi na hii uzee yangu kuna wimbo moja tu naweza kumbuka. Na hii wimbo naipenda. Nilikuangana dance partner mwingine alikuangameni. Tulikuwa tunapendana. Na hii wimbo nakumbuka nilikuwa class. I think class 2. I used to have this deskmate. Her name was
Alice.
Her name was Alice. You know Alice. So there's this song that was our best song. We used to call it I want.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Nikikazana na shule nilikazanga mashule sikafungi. Saina tana ndani ya club hata ona Tuesday. Na mioji pata kila sana papa saka shude. Pasa dansa mini mututu matuste. Mafisi wanahanga ya mahaga na ma cute face. Na binti ya nakani kama yeni star wa movie. Mwili ya mebeba kama nganya ya bure. Itabidi hata bili kizidi weka mele baredi na glass ya champagne for the girl dem. Kite kale kimamia kidance for the man dem. Makele mechezi non after club ni magare. Ni katikie vi usiku yote hadi kwari.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Ati magaldem watamaliza demandem. Sijali parent washani malizia mshande. Jumande tumande niweke klandem. Tofoti kwa budget plus na beste yaki. Itabaki mpange mpangu wangu wakando. Juha magalde mwako fine kama salamu. Napiga Kiswahili kamtalamu. Na sija toka area za Malindi ya Malamu. Akinorea na chorea kakalamu. Alafu songia beste yake na Hawaii. Na tupaluga nikioda tumangangu. Badae na kafunga kakarau.
I want this girl. Like so.
Anani marisa na kafiga aji katika majaliwa hata niambia amemarika marika. Jio mepakisha maninja wote wamemkaribia. But najiamini ya kakitrak chanya shisti. Kwanza nikichanga musha bale na matota whisky. Ajipatanisha manage kumsongeshe ya kete. Nikichanga musha bale na mashorts kambili. Fukwe kule damage madeni zizidi mashida badai. Brother iko nene na assets on assets. Ka budget ya inchi na mkulisha the language. Engie box we fit in. Paka pigi dance ni rombo semwele.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Come and dance with me.